Tito on the beach.
Nakula mukukula ukutemwa imikalile ya bantu tapali na ngumo kuno mayandi nalepepa kulilesa ukumbelu butungulushi ne mimwele kabila ya shwika mapepo yandi ilelo ni muntu mo ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu kunde kwaya nichikuku nichikuku ilelo nalifionde kwaya ilelo kabienu kunde kwaya My parents died when I was young. Lelo nde kuibukisha ilelo demweba. Ifiona tunguluka ilelo de subila kuti mwamfu akonsego huli mom and dad. I love you. Ilelo nali fionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya ilelo nali fionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya ni ngungu ni chikuku haba fiashi benu balenji pusha ni kuibanyi na kulu kanchi chinchi ndelanda. Wherever you are, I love you. Walisambilisho kuchindika bakalamba. Walisambilisho kukanapo kifishili fyandi. Nomba ndi mulu mendo mukalamba. Nalishibi kwa mwi sonde leonze. Ilelo nali fionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya
ni ngungu ni ngungu
ilelo nali fionde kwaya ilelo kabienu konde kwaya.